ye baba habare kamone emefuwa magadi ya wafane kade emekushan kamone emefuwa kade emekushan Kamone imefungwa magari hawafanyi kazi imekwisha kampuni imefungwa kazi imekwisha kampani close no jobs kampuni imefungwa kazi imekwisha no jobs My bossy was the future. My god did the wedding.
Companies close.